Akisema takubariki, muulize Joa natambua, harudigi nyuma, hata yena anajua. Milango iliyofungwa atafungua, usipe moyo mujaribu baba.
Mesema mwenyewe ya nobody can change his mind. Akisema mesema mwenyewe ya nobody can change his mind. Somebody, are you there? Somebody, somebody, pass the message to somebody.
Ah, mambo ni namna hiyo. Mdogo mdogo, mtiti mtiti. Michael Yena, Deno Dr. Eddie, akisema amesema kabisa. Amesema, amesema.
Akisema ndio.
Ndio yake inaweza. Ikipatana na Mombasa, bahari lazima iwe supu. Mambo ni namna hiyo tu. Nani apinge?